Ebyonga bichi aliyao Rashid Sechindi, sentebe, wechivine chigata abavuzi ba taxi mugwanga echa utofu, akuti abavuzi ba taxi ya bazade na abayizi okubeera abeegendereze nnyo, mu kiseera kino, eky'okuzza abaana ku masomero.
Kwe kusaba baddereeva, obutakyusa nguudo, kuba tukimanyi bulungi nnyo, tewaliwo ababa abaagala okukyusa luutu, olw'amasomero ago agabaakenya abaana abagenda abangi. Nenga tebakimanyi luutu ezo sikubakolera. Ekirala okusaba abakulembeze ku stages ne ba guides okulaba nga bakoma ku ba drivers obutayongeza bisale. Sigale ng'ebisale bitutambulizaako abantu bibi bya bulijjo. Sookera ddala abantu baffe nabo tebalina ssente. Obubaka obulala obugenda eri abazadde kwe kubasaba okuwerekera abaana baabwe. Omwana oyo asigala ali mu buvunaanyizibwa bwe newankubadde gw'olaba nga akuze ali mu secondary naye muwerekere okumwewaza ebikemo ebiyinza okubeera mu lugendo lwe ekirala n'okumutaasa ku bantu abakyamu abayinza okwagala okumubbako ebintu bye naddala abasazi b'ensawo era tusigala nga tubasaba abazadde okuteeka obulambe ku bintu by'abaana bammwe naddala ennamba z'amasimu ezamu abazadde olw'ensonga ebintu ebyo ebisale bisinga motero bireka mu mmoroka naye kituzibuwalira nnyo singa tuba tetulina namba ya ssimu kutusobola kuzuulira so nga bwekubaako ennamba y'essimu tusobola n'okutwesinga netumanya omwana essomero gy'abadde alaga tetusobola okugamba ddereeva waffe ebintu ebyo n'abitwala ku geeti y'essomero emmoroka okwegendereza ne muzirinnyira mu bifo ebituufu ku siteegi mu paaka entuufu mwewala okulinnya emmoloka ze mulowooza nti muzisanze ku makubo zigenda gye mulaga mujja kumaliriza nga mulinnya emmoloka ez'abantu abakyamu.